talagana zombili manpuno salani sasola pambili tulabuli heni ngani sisi tu pambana makorona mabili makorona mabili yashilota yasetubani ndote nkulu dadla mchunzisi wathi yiphele kancane kwabanyele ndo yiphele kancane talagana zombili manpuno salani sasola pambili tulabuli heni ngani sisi tu pambana makorona mabili makorona mabili yashilota yasetubani ndote nkulu dadla mchunzisi wathi yiphele kancane kwabanyele ndo yiphele kancane Lento my coco da so,
and you ha, busuku bonke,
neri coco co, nikome la mifulela nyango ningena hi for show, coco co, neri coco co.